named King Buddha. Gaza Records, Kauri, ni ule dem no masana. Kauri, ni ule mtoto atafaya. Ana yesura no masana, kumtazama ni zamtam kama sali. Ana yepiga chupa, gyale mpole, maji mtungi. Aziye mpenda na penda nani, aziye mjua na jua nani, aziye mpea na penda nani, aziye
Nyawamutemanikutera nebitekateko byonaniwe kukanumambukuta ntekateka rebachemwiwe niwe kabandize omubyadokundo byanje kasangirwiwe ntiwe misogira chibunu jesabo magulu gemitumba
unayopiga tuto karembu kanyakole kachiga Unani bamba ni ami uko razama uko muniga
Kauri
Bambe omwisho moronji
Kauri
Mimi na kupenda sana baby
Kauri
Bambe omwisho moronji
Mimi nakupenda, ah, ah, mimi nakupenda, ah, ah.